Blazer, we blaze it. Make him bounce. Yo, Ninja Kali, Musiwa J, brand new J.O. Yeah.
Osawa siye wa kudelele wa kengo, pango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo, pango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo, pango wata 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 wata.
Damn right, I got it. DJ, you my gun is a vitani. Toka bananga iwe ndiwe ndani. Unifute uninkari evanzanza. Barakama veu kamba vini nyansa. Nakatolo shike kanunga mikozo. Lika uone ni vifole shema nyozo. Naka flow kamo 1960 atyase. Uningene mugombaza iwe atyase. Simbululu sheni karibo kukusula. Ya kukuluse ukare peku kunyuka. Isebu oyolo imbwa ni mitoko. Tiripe nazo unga mberere kupoko. Apa manje ni nyoza vama munga. Na vinyunya vione ni basova. Ati marapa kazini vitenge. Zerulesi chainama vizenge.
Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata 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 wata.
Wakababa na manga jembela ine na isilinga. Chimbi no plani na wasiriza. Wakani sonja na vikumo ni baluma. Balipe credibility pa paper. Masumba underground kwa George mumataneo. Singo kena munga sala jimufaneo. Meni ezi patupi komi KK. Long life imu kemo JK. Nilikuntangu basala ni bankalela. Aba mwami ni bakali ni kamwalela. Bango pasa na mipando zesi zabo. Lika uone ni bapete ketu mbambo. Apa na leta mbale ina suza tovela. Unajera kunipela tuyovela. Ungo futa vushe unipinda renti. Ane susu kakuleko talenti.
Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata 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 wata.
Damn right, I got it. I call it murder in the Queen's tongue. As I commit this verbal homicide, I know you sprung. I go Iraq on your ass with this devastation. Suicide boss, damn right, I got no competition. Bring your hardest rappers here, I lobotomize them. Bring your whole damn crew and I'ma sodomize them. Never said a food in college, but I'm getting paid. Not a neck, but goddammit, I've been getting laid. No ice on my wrist, I've been bare knuckle. I make your girl's legs buckle when she miss the muscle. She say, daddy, please give it to me one more time. I tell her time's up, get back in line. They try to write me off, yeah, I like that. I slap the stupid little nigga, right, fight back. Run along with your tail in between your legs. Tell your mama J.O.B. need some new maids.
Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata 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 wata.
Damn right, I got it.
Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata wata ayone manyengo. Osawa siye wa kudelele wa kengo. Wango wata 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 wata.